Chenchi ba tsorisa lo stroma nya nga re benki gitile ke chipike mela pela molo he ba re bona na ri petela ba letsa le melodi
tala tsenya le tsa sobodisa
tshechela mara ro berekisa
tapelo ya tso tsa inya go lesna
ya re tsala tsenya le tsa sobodisa
ke re tsala tsenya le tsa sobodisa.
Re tsela tsenyane tsa sokodisa tshechela mara ro berekisa sho ero berekisa tshechela mara ro berekisa
ya re tsela tsenyane tsa sokodisa tabelo ya tso tsa inya go lesna ke shota ga re ga 9 mm a shi cloud ya tbc tbc ya tbc ma chance ke ya ke shota ga mase ma charge ta clear ga mo tsigini tsela 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 tsela
re tsela tsenyane tsa sokodisa tshechela mara ro berekisa Ero berekisa, chechela mara ro berekisa.
Ho capitori ya sikisiwa, ase man kwan kwan ya biliviwa. Melo lisi ba blimiwa, ene babi kupa wa sokodisa. Foka shile wari tubisa, kamo MJ wa babanisa. Nare tela zinyane tau sokodisa, sokodisa, sava sokodisa.
Ekere tela zinyane tau sokodisa, tabelo ya tau zinyo bolisa. Kishata gara ka 9 mm, ashi cloud ya TBC.
TBC,
TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, TBC, T